God has done great things for all of us.
Uthixo usenzile izinto ezinkulu sonke.
In such a marvelous way.
Uthe wasinceda ngendlela nje emangalisayo.
And glorify him. We have a number of prayer requests here.
Apho kubonakala ukuba akukhonto eshiyekileyo ukuthi kuba siyenze. Ngaphandle kuba simdumise, simzukise. Sinenani lezicelo zomthandazo apha. Ngoko sinayo nemibuzo. Ngokunjalo sinayo nemibuliso. Okokuqala nje ndingathanda ukuba ndidlulise kuthi sonke indaba zovuyo ezokuba upapasho laseRussia lungaviwa kakuhle pha eRussia. Sonke besinamaxhala malunga nexesha kwaye uDadu Fleck losimaziyo sonke umama kaSiegfried uthe wasibhalela malunga nokuvelela iRussia othe waxela ukuba upapasho lungaviwa kakuhle kanjani phayana. Ngoko ke siyavuya ngako oku kwaye sigcoba kuThixo ngawo amathuba lathe wasinika wona ngalo ubabalo. Siyavuya ngokukhethekileyo ngomzana wethu othandekayo uSmith Ndumiso nombulelo enkosini. Uthe umzana uBranham kungcono ukuba udlulise intyatyambo ngexesha ophila ngalo kunokuba uzidlulise esingcwabeni. Ukuba uzisasaza ngapha kwexesha ngoko ke singafumana intyatyambo ezininzi kwiminyaka ngeminyaka. Yanga uThixo angasinceda ukuba sithande, sixabisane, sihloniphane, siqaphelane ngentliziyo ezivulekileyo emsebenzini nakuyo inkonzo no na umsebenzi inkosi ethe yawunika umntu ngamnye. Kum ngokwam nje andinabunzima, ndinzinyelwa nakanye. Ndingavuya kubo bonke uba inkosi ibinokhupha bonke abazalwane bam ukuba kushiye kodade kuphela, ibayalele bonke. Ngoko bendingavuya ngaloo nto ngokuba bendizawukwazi ukuba oku kungazisa malunga neento ezininzi ebukumkanini bukaThixo ize isasaze iintsikelo ezininzi. Apho inkosi enokubiza abazalwane ibayalele ngokuyazi intetho ethi nabani ufuna uThixo ukuba msikelele kumele avuye ngabo sele basikelele. Ngoku ixesha liya kufika nakuthi kuba sisikelele. Ngoku siyavuya kuyo yonke into eyenzayo ngobabalo. Khona inani lezicelo zomthandazo ezilapha. Ndicinga uba kukwipapasho lukanomathotholo ludlulileyo ngokukhethekileyo kuthe kwabhekiselwa kule ndawo. Zininzi izidingo eziphakathi kwabantu, izidingo ezingaphezu kwesinokuziqaphela, ngaphezu kwesinokuzibona ngamanye amaxesha kumasapho ethu okanye ezijongane nathi. Kwaye abantu banokungafihlisi bokuba siyabathandazela kule ndawo. Inkosi izawuphendula imithandazo yabo. Masimeni sithandaze. Bawethu osemazulwini, sonke siza phambi kobuso bakho obungcwele oThixo. Sele uphendule kaninzi kwaye uya kuqhubeka usenje njalo. Kwaye asiphakamisi nje amazwi ethu kodwa sibiza wena ngokuvela kwinzulu zentliziyo zethu. Wena wazi bonke abantu ababizayo, abangabizi indoda enkulu, abangabizi imzalwane, abangabizi mntu. abahlala kwindawo ezichithachithekileyo apho kungekho mntu obaqondayo abanamntu abanokujika ukuba babheke kuye bajonga kuwe bekhangela uncedo othixo semazulwini yanga ungasondela kubo ngoku yanga ngokunjalo bangava ukuba siyabathandazela ujike ukholo lwabo nkosi ulukhulise ubakhulule sindise ubaphilise uze uthile amandla egama lakho elizukileyo siyakubulela uThixo wena yakukwenza egameni likaYesu amen. Sinemibuzo nje ekhawulezileyo apha namhlanje. Emva koko sizoya elizwini nje kancinci. Emva koko samkele imibuliso evela Hungary, evela kubazalwane nodade ababesikelelekile nje ngokukhethekileyo ngokube siphayana. Kwaye abazalwane nodade babhala malunga nento abanamava ngayo phaya becela ukuba sibathandazise basinqwenelela sonke iintsikelo zikathixo. Ndiyakholwa uba ibingudade oye wathetha ngeelwimi waze wacacisa ngendlela eyavakala kakuhle phantsi kokusebenza komoya oyingcwele bekunamandla kakhulu ukuba uye waqhutywa ngumoya kaThixo. Ndacinga kum ukuba izitulo ezime phayana zingenabomi mele ukuba ziyashukuma into ebisenzeka apha ibinde ngokunjalo ingaqhelekanga kwindlela yethu yokwenza izinto. Kangoko ndisazi nje bekusoloko ingumgca omnye nelwimi emva koko ingcaciso phaa ngesiHungary emva koko zezinye iilwimi kwakhona zizilwimi emva koko ibe sisiHungary kwaqhubeka nje yacinga kwimizuzu umntu ngokwakhe bebhala pha ephepheni okuye kwandikhuthaza nje apha ibikukuba ekukuthetheni ngelwimi ebesele exelile ukwakheka komsebenzi ophayana eHungary. Emva koko kwakhona into endinika umdla apha kwaye bendingakuqondi ke kwaguqulela ithi apha ndizawubeka umsebenzi wam usebenze entliziyweni zenu niyakulibona uzuko lwam kodwa kumele nihambe ngale ndlela njengoba umoya wam unikhokela. Kwaye wena mntwana wam uFrank ndithi loo nto ibingaqhelekanga ke ithi apha ndiyaqhubeka ndikungqinela kulungiselo lwakho amasango labafileyo akayi kweyisa umsebenzi otshaba okungqungileyo ndiyakuwuchitha ngesandla esalukileyo ndiyakukungqonga ngentsika yomlilo ndilivakalisa ilizwi lam ngokuba ndilibekile ilizwi lam emlonyeni wakho ungaziboyike abantu ngokuba amandla am phezu kwakho makhulu. Amanye amaxesha nje kulula kodwa ngumsebenzi. Ndifumene pha kumprofeti uIsaya kuthi belithile kwiyure yobumnyama apha ukuthetha kuphantse kufana azange siqonde nanye into ebithethiwe kodwa oku kuthe kwabakutsha ukuba umoya ngcwele kathixo uthe wasebenza ngeyona ndlela namandla kwaye lo tate wayekade kwaye ngokunjalo uphiwe ngokukhethekileyo wakhe wabona izinto kwaye ngokweyisa kwabanye abazali nodade abathe mhlawumbi ababona abaqaphela abakhokeli okanye abazalwane abadlala indima yokukhokela uThixo unika kumasalela akhe mhlawumbi ke kukulo mxholo apho umbuzo ubhekiselene nakwizinto ezithe zenzeka kule ndawo kweziveki izidlulileyo uba ndiqonda kakuhle eminye imibuzo ubuninzi bakho okanye emibini apho iphantsi yakuphepha kumaphepha amane ubude bawo ungashwankathelwa ke ngentetho enye ukuba omnye umbuzo uyavela othi akho mntu ovumelekileyo ukwenza into ebukumkani mkaThixo kude kutshilwe kuye ingabi njalo naloo nto hayi ayikho njalo ukuba ibiyilo meko ngoko wonke umntu ebezawuhlala phantsi phantse kungabikho nto eyenzekayo ebukumkanini bukaThixo kwaye ayilunganga loo nto ndicinga ngento umzana uBranham awayithethayo wayelinde uThixo ukuba amnike ukokelwa okutsha wathi Nkosi ndiyabuyela ukuba ndenze ulungiselo lobuvangeli ude undinike umyalelo ongqalileyo nantso ke into endizawuyenza ndiyazi ukuba uvakaliso lwalungolungelwano kwaye lwalunento luyithethayo icacileyo kodwa loo nto ayithethi ukuthi bonke abantu ngoku kumele bamiswe loo nto ayilunganga leyo ukuba kukhona into eyenzekayo engahambelani nentando kaThixo ngokuya kusazisa akusoloko kumele ibe yiloo meko leyo ndiyayitsho nje kwakhona xa sithe sathetha okanye savakalisa ukuba inkosi ngoku izawunika umyalelo ongqalileyo nolungelwano kwimihla yokugqibela ngoku akukho mntu othe apha wonke umntu kumele abeke isandla sakhe esifubeni okweli xesha ngoba noyithethileyo loo nto andiyithethanga andazi uba ukhona umntu okhe wava into enjalo azange ndayithetha azange ndayicinga ngokuchasene noko ke umzana uRus uthi kwaye yingqiniseko yam leyo enyanisekileyo kwaye ukuba bendinokunixelela uba iguqulelwe phi kuyo yonke indawo kumalwimi amangaphi nentetho yamangalisa kwaye kumele kwenzeke bendivuya kakhulu uba umzana uLighterman wathatha ixesha kuba aguqulele aze apapashe kwaye ndingathanda ukuba ndimxelele ukuba asebenzise wonke umzuzu anaye mini nobusuku ukuba agqithisele kubantu belwimi lwakhe ukutya okuxabisekileyo okuhle sikwamkeleyo kule ndawo ngako isitshilelo selizwe nokuba oko kwenzeka ngokubhalwa okanye ngokupapashwa kwimakhasethi loo nto ayikhathaliseki kuxhomekeke kwithuba elithe lavela kodwa likhona ilizwi kumprofethi elitsho ngokukhawulezwa mhlawumbi kuAmos sahluko sesithathu kumxholo apho ithi inkosi ithethile ngubani na onokungaprofethi ayinkosi ithe yathetha ngoko ke ngumsebenzi wethu uba sizigqithise izinto.
Have they not shared in what we all have in common?
Ukuba wonke umuntu ebelinde umyalelo ongqalileyo vela kuThixo, bekunokwenzeka ntoni kwelixesha? Hayi. Ayilulo uvakaliso olunikiweyo apha. Okanye inkosi ethethayo ngabazalwane nganye nganye bathe babizelwa bucala, bebizelwa inkonzo, banokuqondwa ngale ndlela. Bayingathanda ukunibuza umbuzo. Ingaba abazalwane ababini abathe baxelwa apha ngamagama basele bemile aphambile iminyaka ngeminyaka, ngena unyaka uphuma unyaka, abakhange babe yinxalenye yolungiselelo kwibandla lenkosi. Azange balifunde ilizwi likaThixo ngaphambi kwexesha. Ngabakhamba benasabelo kwinto esinayo efanayo, ewe, benjenjalo. Kungenzeka ke ukuba kwa umzalwane othi asebenze bukumkanini bukaThixo engakhanga benamiyalelo okhethekileyo, uThixo uyakubona ukuthembeka kwakhe aze amvuze ngaloo nto. Bangapho ba oomama ocinga ukuba baphethe ilizwi elixabisekileyo baxela abanye abantu kwaye bangamangqina kuloo nto. Ingaba banomyalelo okhethekileyo? Ungandixelela na ukuba umfazi owayeseqhulweni wayenomyalelo okhethekileyo na xa waya pha kwisixeko saseSamariya wathi ebantwini, bonke mamelani, ngoku mele nize ngoba ndidibene naye lo uMoses nabaprofeti abathethe ngaye. Ingaba ingomesiya nalona? Izani zokuzibonela. Undixele zonke izinto endangikhe ndazenza, kwaye nabanye banokuza bakuxelele. Ewe, babona wangqina. Akho mntu othi wenza into engeyiyo. Xa sifunda izibhalo ezingcwele singabona ukuba bonke abo bathe baxelwa nguThixo, bakusikelwa yinkosi, bathe bathwala ubungqina noba ngabafazi okanye ngamadoda, noba badala noba bancinci, bathe baxela ngento inkosi uYesu ebenzele yona. Kwaye ndingakubonisa apho inkosi uYesu yayalela oodade. Uyifundi loo nto eBhayibhileni? Kubani oyaziyo loo nto? Bangaphi kunabaziyo ukuba inkosi uYesu yathuma oodade? Singayijonga. Ewe, ngokunjalo uthe kuMaria, hamba niyoxela abafundi bam ukuba ndivukile. Zange amyalele ukuba makahamba yepulpitini, kodwa makayobangqinela ngento ayibonileyo nento ayivileyo. Kwaye wonke umntu angakwenza oko. Kwaye kubazalwane abathe bazinikele ngexesha labo, ngemali yabo, nantoni nayo nokwenzeka ebukumkanini bukaThixo, sifuna ukubaqinisekisa ngento enye ayikho enye ngaphandle uba sibaxhase emthandazweni, ukuze bazi ukuba sinabo, sisemva kwabo. Ewe, kuza kwenzeka ukuba ekuqaleni komsebenzi impazamo ingenzeka apha naphaya. Ingaba loo nto ayenzekanga kuwe ngoku? Ingaba ngoku kumele ulahle itawuli ke ngoku? Hayi, akunjalo. Uyafunda kwiimpazamo zakho uze uqhubeke. Umzana uLightermani, ngaphambi uba inkosi uThixo iyabonisa ityhile enye into ithethe apha, siya kunqwenelela intsikelo zikaThixo ngeentliziyo zethu zonke kumsebenzi othe wabekwa entliziyweni yakho ukuba uguqulelele abantu bakho uze wabelane nabo ngento ethe yaxabiseka yalixabiso kuthi sonke. Endlela enye ngoku sicinga ngabazane bethu baseCzech nodade, abazalwane bethu nodade basePolish, abazalwane bethu nodade baseRussia, bonke sidinga ukuba sinixele kuqala, kodwa kuza kuguqulelwa apha nokuba kungesiRussia noba kungesiPolish, konke kuzawubhalwa ngexesha elifutshane kwaye izawusasazwa inikwe abantu. Ngoku ezinye izinto ziyenzeka kwaye oodade bayinxalenye yomsebenzi woguqulela apha, siyayivuyela loo nto. Okanye ningayenza ningabazalwane Zinike ixesha uze ngaphambile ukwenze konke uguqululele ngesiRussia nangesiPolish ukuba ukwazi ukwenza ngoko bulela inkosi kuba sinabo dade abakwazi uyenza lonto uThixo uyalele zonke izinto uyayazi uba ilungele ntoni kutheni kusenzeka siyavuya ngokunzula enkosini ngayo yonke into kwaye kulo mxholo ndifuna ukuthi ukuba unyanisekile ngokugqibele namhlanje akekho umntu onokuyazi oku kushiyeka kukuhle phakathi kwethu naphakathi kwethu sonke bangaphi kuni abave into engaqhelekanga xa kusiprofeto umzalwane nodade uSmith kwathethwa ngaye mandibone isandla sakho akukho mntu kunjani ke okoko kunjani ke okoko ingaba kuhambe lula ngolo hlobo kuthi sonke apho unyaniseke khona ngenyaniso ndicela uzunixele emva koko ukuba isihlangu siye satya endaweni ethile uyabona umoya kaThixo awenzi impazamo uyayazi ukuba izinto kumele zenziwe kanjani kodwa kuba uyaqaphela xa ndithetha ngakho ngoku ndiyaxela kuphela ngomzana uSmith ingaba mzana uSmith uqaphele na oko ewe zikhona izinto ezingamaphandle uba ucinga ngakho nje kwaye ndiyazi uba kutheni inkosi ithe yenza into enye kwaye ndiyazi ukuba mna kutheni ndisenze enye uThixo ukhokela izinto nokuba soloko sithetha ngakho apha ndiyakuxelela inkosi ithe yathatha inxaxheba kuthi kwaye uyasiphaphela usijongile usigadile kwinto ayithethileyo nento eyenziweyo ngendlela ekumele senze sonke sizive silungile inkosi uThixo yamangalisa izukile kwenza zonke izinto bazilunge phakathi kwabantu bakhe ngenxa yozuko lwegama lakhe ithenda abanesinye isibhalo phakwincwadi yezenzo apho ithi kwaye apho udibana khona nokuba abazalwane babonyulwe libandla ngoku kuninzi into ezinokwenzeka kwibandla likaThixo ophilayo enye into ibalulekile inye into ebalulekileyo ukuba inkosi ize kwabangabayo kuyo yonke into kwenziwe intando yakhe aze wonke umntu afumane indawo yakhe ndifunde pha kwizenzo isahluko se15 kwaye ithi apha ungafunda umxholo emva kwexesha kodwa ithi apha kumqolo wa25 kwabonakala kulungile kuthi simxhelomnye ukuba sinyule amadoda ukuba siwathume kuni ndawonye neentanda zethu uBarnabas noPaulus uba ufunda lo mqolo wodwa ewa ngokuqinisekileyo apha kumele ubone ngokomxholo amadoda kaThixo ayisele sebenza ebandleni ngokunjalo emva koko bobabini babizwa ukuba ngabaprofeti ngendlela ethile nje kwalapha kulo mxholo kodwa ithi apha ukuba senze isigqibo ukuba sithume amadoda amabini kunye noBarnabas noPaulus yayingekho kuba umoya ongcwele uthe wakhetha aba babini kodwa ukuba ibandla okanye noba ngabapho abazalwana babephayana bagqiba ukuba abazalwana babini kumele bahambe nabo baze bakhaphe aba bokuqala babini xa ufunde emva koko ingxoxo yathi yagqabhuka yavela phakathi kwabazalwane abathe banyulwa inkosi kwaye ndiye ndavuya kakhulu xa ndisithi kwabakhona impikiswano ndacinga uba lolu hlobo endimcinga ngalo uPaulus xa eshumayela ushumayela ngamandla xa exoxa ukuxoxa ngokungafihlisiyo engoyiki Injalondo ibhaliwe apha andicinga izinto ibhalwa apha kusahlo seshumene sihlanu kumqolo wamashumi mathathu anesixhenxe ngekaloku Barnabas wangxamela ukuba bathabathe nabo uYohane kuthiwa nguMarko kodwa uPaulus wathi akufunekile ukumthabatha ahambe nabo lo uwemkayo kubo kwabasePamfili akaya nabo emsebenzini. Ingaba ayikho ntle na loo nto ngokunjalo ubhalwe eBhayibhileni? Ewe, kodwa uPawulos wathetha engafihlisi phakathi kwabo. Ke kaloku uBarnabas oku kuyabonisa ukuba yayiyindoda eyayima imela into eqiniseke ngayo. UBarnabas wayengenakuqonda ukuba kwakubalulekile kuPaulus ukuba umzalwane angahambi nabo xa ethanda, angahambi nabo xa engathandi. Wathi le ndoda lena yayingazinikele, asinakumsebenzisa, asinakuhamba naye. Ngoko xa ingathi uthandile ufuna uhamba nathi, hayi, loo nto iphumile embuzweni. Kuba uyafuna mthatha, andinakumsebenzisa. Kodwa qala kwabakhona ingxoxo mpikiswana evuthayo phakathi kwabo. Paulus yayiyindoda engayithathi yonke into nje ibe ingaphelelanga, kungcono angene kwingxoxo mpikiswano eshushu noba athandabuze. Kwaye kwakulolo hlobo kumele ke siyazi uba asinakuzifanisa noPaulus, kodwa yonke into kumele senze into ekholisa kuThixo ngexesha apho bonayo uba iyakulungela. Ukuba indoda ifuna ukuhamba xa ingathandi, ingafuni ukuhamba xa ifuna iphinde day molweni ndibuyile, akumelanga ukuba kulolo hlobo. Ngoku xa iphinde wacaca uyabuya uthi ngoku ndihamba nabapostile kwakhona, nam ndizawuba nento endizayithetha, ndibone yonke into eyenzeka endleleni. UPaulos wabona ngapha kwaloo nto, uBarnabas angabone, kodwa bobabini babizwa ngumoya kaThixo ukuba benze umsebenzi wenkosi. Ngabe ilungile okanye injalo? Ngoku inyaniso yile, bazana nodade, siselapha emhlabeni wayizinto zingenzeka uba singangavumelani ngazo. Kude kube yile mini andikavi ingxoxo mpikiswano evakala phakathi kwethu kwimbono eyahlukileyo okanye ikhona eyakhe yavela. Andikayivi mna, andikabilingqina layo. Mhlawumbi kuyenzeka ukuba singavumelani ngale nto naleya, kodwa sinababapostile apha. Ngoku ekupheleni singasilela kumgwebo wokugqibela. Siyakholwa ukuba uThixo ufikela kwinqaku lakhe ngayo yonke into. Ukuba ubuza mna, ngokunjalo oku kwakulungiswe nguThixo ukuze la madoda amabini akwaThixo ahambe ngokwesibini, omnye ahambe nalo lo ahambe nalo wa. Ngoko bavelela abazalwane apha naphaya ukuba babakhe enkosini. Zange bakubone oku kukubi, kodwa njengoko Paulus noPetros baphumela bafikela omnye komnye bathi, wena ngowamaJuda, mna ndingowentlanga. Ngoku ivangeli yashunyayelwa kuyo yonke indawo, iintsikelo zikaThixo zaba kunye nabo bagcinile izwi lakhe. Uyazi umntu okhululekile entliziyweni yakhe kumele avelise into emhluphayo. Loo nto ke yenzeka kwiincoko ezishushu. Ngoku sifumana uncedo, la madoda ancedeka, imeko yabo yalungiswa. Omnye wathetha omnye, Barnabas wathatha omnye, Paulus wathatha wesibini, umntu ngamnye uhamba indlela yabo, bonke basikelwa nguThixo. Kumele sibone izinto ngohlobo, singapheli pha phakathi naphakathi. Bendifuna ukufunda nje kuphela oku ndibonise ukuba kuyenzeka ukuba ibandla lithi umzana othile nomzana othile angawubekelwa umsebenzi onje nakanje. Kodwa umoya kaThixo kunjalo uyakwazi uthetha athi babekele bucala kum, ubalungisele umsebenzi endibabizele wona. Ngoku zinaku kwenzeka izinto. Into bekumele ndiyithethe leyo kuba kakhulu kwimpela veke edlulileyo. Oku akubethi thina kuphela nje apha. Oku kubetha wonke umsebenzi kaThixo kulo lonke ihlabathi. Kwaye asikwazi ungena kwiinkcukacha kodwa bakhona abantu kuyo yonke indawo abacinga ukuba bayazi into abayenzayo. Kwaye baqinisekile ukuba benza into elungileyo. Kodwa iyure izafika. Xa wonke umntu onomsebenzi ebukumkanini bukaThixo ngendlela ethile. Kwaye kule meko ukuba kukhona umyalelo ongcwele. Ngoku umyalelo ongcwele uzafika ngexesha elililo. Kuze into ezakwenzeka yenzeke ngakho ukukhokelwa ngumoya ongcwele. Oku ayikho kuthi umntu ngamnye uzawukwamkela isitshilela okanye umyalelo. Kodwa ukuba inkosi izawuqaphelisa indlela emayilandelwe nento emayenziwe. Emva konke sifundile ukuba inkosi uYesu yaxela wonke umntu kuyo yonke indawo into ekumele yenziwe ekuqaleni kwaye kumele kufane ke ekupheleni. Okweli xesha sonke sinokwenza yonke into esinokuyenza siyenzele inkosi. Uba ngoku singajonga emva kancinci kwaye siphakathi kwethu namhla sibone sive kwakhona kwakhona kunjani umzana uBranham wagxininisa amanqanaba amathathu ngokukhethekileyo nje wathetha ngexesha lembuyekezo, wathatha ngexesha likawisile, wathetha ngexesha lokungcwalisa. Ngoku ixesha lePentecost usukela ekujikeni kwesithuba sexesha kwaye sibonile ngalonke ixesha abantu bathe bamanqi kwaye ngokuma kwakhe bathe babalukhuni ngokomoya abamkela sabelo kumsebenzi kaThixo. Uba ujonga ulungiselo lukamzana uBranham kwakhona amanqanaba amathathu ukuba singayibeka ngale ndlela. Okokuqala lungiselo lobuvangeli nayo yonke into enomphefumlo yayinxalenye yakho. Bonke babevuya ngomsebenzi kaThixo. Amaphephandaba abhalwa amaphepha malunga nento uThixo ayenzileyo ngendoda nje elula nje. Kwafika incinga kum malunga nenguqulelo nonke abasebenza ngokuguqulela qinisekani. Ukuba anisebenzisi malwimi anzima, intetho ezinzima kwinguqulelo. Kodwa mazilungiswe kakuhle, kodwa ingabi lilwimi labantu abafunde abaphezulu. Kodwa mayibe ngabantu abanokuqonda izinto lula, nithethe ngendlela elula evakalayo. Yazi kuthe nithetha loo nto. Uba ufuna uthatha ingxaki uyofunda iziprofetho, ungabe uqaphele na ukuba zisoloko zikwisijamane esilula esinokusithetha. Kwayazi yindlela kaThixo ke leyo. Kumele singasuki kuko, kumele kulunge. Kodwa akumelanga ukuba kubekho okuphezulu nokusezantsi. Wonke umntu okufundayo kumele akwazi ukuqonda xa efunda. Ngoku makungabikho zintetho ezintsokothileyo kaguqulelo. Makuthethwe ngelwimi elivakala lula kuve wonke umntu, kuve zonke iilwimi. Nyazi into endizama ukuyithetha okanye kuko ngoba kuloo nto kukhona umoya kaThixo. Mangamaxesha esithe sakuva inkosi yazityhila ngendlela elula, ngendlela elula. Kumele ibe yinto eyiyo, kumele ibe yivakale kakuhle. Kwaye ukuba khona umntu osixelayo ukuba ubetha kwethu kolwimi ayilulo, ayikhathaliseki loo nto. Mna ngokwam andingochwepheshe kuloo nto. Kuyo yonke ke kuloo nto into esizanayo kumele ibe ngumoya, ibe bubomi. Singazi nezinto kuba sizicela ukuba zigwetywe okanye kumele zifundwe njengendlela elula wonke umuntu asikeleleke ngokunjalo siyavuya ke ukwamkela izilungiso masibele elizwini ke ngoku ibiyintoni incinge besishiyeke kuyo ibiyincinga emalunga nolungiselo lukamzana uBranham nokwakheka kulungiselo lwakhe xa wayesebenza njengomvangeli babe baninzi umzana uBranham uthi kwelinye ikhasethi ndiqhagamshelene nabantu abazigidigidi ezilishumi lolonke ihlabathi yayingengomakhulu amakhulu yayizizigidigidi ezava ngolulungiselelo namandla bachukunyiswa bashukunyiswa basikelelwa basuswa kwaye kwafika ixesha ke emva koko lemfundiso xa oku kwafikayo abaninzi bama bathi kubo ukusukela apha siye samlandela kodwa ukusukela apha sinoba saqhubeka bayeka apho bayeka khona basame khona nanamhlanje bejikeleza ngokwesekile bakhona bambalwa bavula inhliziyo zabo kwimfundiso nokubuyiselwa kwemfundiso yonke into ihamba nako baze babhaptizwe nonke neyazi into endiyithethayo ngaloo nto ngaphezu kwabo babekhona ekuqaleni kulungiselo lobuvangeli kodwa ngoko kweli nqanaba lesibini okanye ukwakheka uba singayibiza ngolwahlobo kwakukho kwakhona kuqala ixesha emva koko kwakho linye inyathelo laphambili kwaye yayisisitshilelo sobuprofethi sazonke izinto ezathi zafihlwa ngoko zaziswa manintsi amabandla namhlanje hayi kuphela eMelika kodwa kumanye amazwe babhaptize egameni likaYesu Kristu bakholwa kubunye bobuThixo ngendlela eyiyo bavile babona bamkela ezinye izinto kodwa abakholwa konke abalikholwa lonke ilizwi likaThixo elihamba nako ngokulula nje bayama bathi ezinye abanye bagwenxa thina silungile baze babi icingo bame apho ngoku bekhona abo abahambe laphambili kolungiselo linikelwe nguThixo kwade kwasekupheleni ekupheleni konyaka i-1965 kodwa ngoku nansi into efikayo kwaye ungayithatha ngendlela ofuna ngayo andingomprofeti niyayazi loo nto kodwa njengolwahlobo ukugwetyelwa ukungcwaliswa ubhaptizwa umoya ingcwele emva koko umzana uBranham uthi ngoku sigqithe kwesi sigaba kwaye siza kwinqanaba lomtshakazi sikubonile kwakulungiselo lukamzana uBranham aba bathe bahambela kwisigaba sesibini sokwakheka akuzange kuncede nto ukuba bakhange baye kwesithathu xa ndixela namhla ngokuhlwa nje ndiyathemba ukuba uThixo akumelanga ndigwebe ngokuba ndikuthetha ngendlela embi ngokuba ndikuthetha ngendlela elungileyo nje bakhona abantu abathe balandela olulungiselelo kude kube kweli nqanaba lesithathu lokwakheka ngobuvangeli ngemfundiso nakwindawo yesiprofeti okulungiselelo oluThixo alunikileyo kwaye ndinixelele ukuba bamile kwaye bajikeleza ngokwesekile ngathi uThixo uye wayolala usukela kwelaa xesha kwaye akanayo enye into yokuyenza uba ayithethe okanye asebenze ngokufika enye into esingayithandiyo sonke nakanye okanye ke ngcono mna andiyithandi abo bathe basoloko bamandawoninye bathe bakhomba abanye abaqhubekayo bathe babadubula nonke niyazi le ndiyithethayo ibandla lamakatolika lakhalimela amalutere niyazi bakwenzekani kubo abaninzi bafa bakhuphela umsindo wabo kwabo bangakhange bahlale nabo amahabe enza into enye kwabo bathe babashiya zamba kwazi ukuqaphela abo bathe baqhubeka ngoko ke kwaqhubeka kwaqhubeka xa ninokuxelela ukuba kungenzeka kuthi ukuba abantu ube bekhe baphantsi kolungiselelo olusikelelekileyo lo mprofethi othunywe nguThixo kwisigaba sethu nexesha abathe basikelelwa yintshumayelo yobuvangeli nento uThixo ayenzileyo kubo ngalungiselo lemfundiso nento uThixo ayenzileyo ngakho okuya nento uThixo ayenzileyo ngakho ngoku kukhona ubungozi kubo ukuba bangayamkeli into uThixo aqhubeka eyenza sixelile loo nto apha ngecawa bakhona abantu abathi ngokulula umsebenzi kaThixo ofikele ekupheleni nabani osabanga ukuba wenza into okanye uThixo wenza into nguBhalamu zonke zazinto izihloko ndithenda zinikwa kwiminyaka edlulileyo embalwa nje ayifumani ingcinga uBhalamu yimboniso nje ethuleyo endayinikwayo yonke into ihleli phakathi naphakathi nomtholi nenye into kutheni anamsindo nakubani na ndingabanga bonke ndibahage ndithi kubo bazalwane izani kumele sibe nako ukuzijonga nje fakani nazo izipoporo ukuze nibone kulunge phi ndithenda kucacisa kwileta ejikelezayo yeli xesha kunceda ntoni ukuhlala esithulweni somprofethi uba uThixo womprofethi awukho pha ukuze atyhile ilizwi elanikwa kumprofethi kwiintliziyo zethu ndiyabulela kuThixo ngenyaniso yokuba ndiyakuva oku ngondima yaphambili uba ingcinga enye ezaziswa zivele elizwini zatyhilwa ngumoya zivuliwe kwaye zithunyelwa ngomoya ingcwele kuwo wonke umntu ozivayo emva kwentshumayelo bonke bazinto enye banokukhanyelwa okunye bonke bafundiswa nguThixo bonke bathe baziswa phambili akho mntu osilela emva bonke bayava bayaqonda bamkela isithilelo esinye selizwe kwaye lo ngumqondiso oba umoya ingcwele usikhokela kuyo yonke inyaniso sonke siyazi bathina ngokwethu besingayazi indlela kwaye asiyazi kodwa ngubani indoda ngubani umntu uba uThixo anganenceba kuye singobani thina uba uThixo angabanenceba kuthi asikhokele inyathelo ngenyathelo kukhona ukwenzeka kwentetho kwentetho zokuphindaphinda bekhona ukwenzeka ukuphinda lonke icebo likaThixo wena umntwana kaThixo ubuyela kuthando lokuqala abantu uThixo uza kubantu abangabakhe ngokumele sibe ngabantu abakwaziyo ukuthetha nabangakholwayo singakhange singakwazi ukuzilawula ngamanye amaxesha sicinge ukuba kumele singene kubo ngoku ngamanye amaxesha kufuneka ukwazi ukuzibeka ezinyaweni zabangakholwayo phambi kokuba ubakhonze ewe kunzima kodwa masihlale sikhumbula ukuba lubaba lokuphela esilifumeneyo phambi kwenkosi ngeli xesha kwaye uthe wasinceda kode kwaba lapha kwaye uyawuqhubeka esinceda uyabona phayana amanqanaba amathathu uyabona kwakhona ngoku sithe saxelela ukuba siyawubona ukuphela kwento zonke ulungiselela ukugqityeleliswa komtshakazi nelitye lentloko yonke into ehamba nako siyakubona oko ndiyakholwa oko ngenhliziyo yam yonke ndiyakuxelela ungaphantse sive amanyathelo enkosi ihambe inyuka isihla apho kumangalisa kulolo hlobo ubukhona bakhe kwaye indlela azitshila ngayo le ngendlela elula nje ukuba thina njengabantu nje singafumana ukuba inkosi ikhona hayi njengelizwi kodwa ngomsebenzi naye inyaniso ngoku asenzi into enkulu ngalondo siyavuya njengovuyo olungenakuthetheka kwaye siyabona kwakhona nakwakhona kunjani intambiso yomoya ingcwele iyehla inkosi ithetha nathi isibonisa indlela eyaphambili isomeleza uyasivumela ukuba sazi into esiyidingayo ngobaba lolwakhe siyavuya ngayo yonke into ethe yenzeka kwixesha elidlulileyo kodwa siyavuya kuThixo ukuba khange sime kweyokuqala nakwesibini okanye nakwesithathu kodwa siye savunyela uba sihambe mganyana ngendlela akhokhela ngayo ngoko ke ndiyakulandela nje uba lisitsho iculo mnqweno wethu nomthandazo wethu sonke lo ayiya kusikhokhela side suke ekukholweni sifikele ekuboneni asipheleli kwabo bazivumelayo ukuba bamiswe uba ndiyamiswa ndingabaleka ukuba ndiniwe ili inkosi iyabiza njengoba iculo lisitsho qophozela entliziyweni ayoncoko emalunga nezinto kodwa sisithilelo ngawumoya sitshilo lesikumele sibe naso ngeli xesha baninzi abantu abo singaxoxa nabo sithethe ngeentetho bambalwa ke abantu esinokuthetha nabo ngokukhokhelwa komoya ingcwele loo nto ke yeyona nto ebalulekileyo ngaphezulu kakhulu kunangaphambili ngoba soloko umprofeti kathixo belapha sonke besinesikhuseleko esiqinisekileyo sixhomekeke ezintweni zihamba kakuhle ngoku asisekho nkxaso ngoku uYesu Kristu inkosi yethu uyinto yonke kuthi kwaye siqhubeka sicela yena ukuba asinike ukukhokelwa ngumoya ongcwele kwaye siyabona ukuba wenza yonke into ilunge kuzuko nembeko egameni lakhe kumele singaxeli mntu ukuba umoya kathixo wenzeni apha ndikholwe ukuze abanye bangoni ngokuchase naloo nto ndiye ndinyanzeleke ukuba ndingathethi into ngaloo nto ngoba yoyika bathe ebusweni bam zana uFrank xa isiprofeto sivakala nokuba siyeza ngokunjalo andisikholwa ngaphandle uba sivele kumprofeti kwaye kumele ibe nguitsho inkosi ngoku ngahlala phayana ingaba ingomprofeti omnye ebhayibhileni wayeno itsho inkosi kwa iintombi zikafilipi zaprofeta ngomprofeti omkhulu umpostile upawulos xa wayesendleleni eyeyerusalem ngubani ofuna uxela uthixo uba makenzeni yangenkosi uthixo ingasikela sonke isincede sonke ukuba sibe nokuqonda okulungileyo kwamaxesha onke sivuye ngomoya wakhe ophakathi kwethu nentambiso yakhe ihlele kuthi uze angene aze kwabangabakhe asigcwalise sonke masimeni sithandazeni sonke amen. Bawethu semazulwini siyakubulela ngeentliziyo zethu zonke ngelizwi lakho elixabisekileyo elingcwele awuyekanga ukusebenza mongameli othembekileyo isenza buhlungu xa sijonga semva sibone ukuba bangaphi abavangeli abathe bema kulungiselo lobuvangeli abaqhubeka kuyo yonke le minyaka siyabona uba bangaphi abafundisi abathe bama xa kufika imfundiso uThixo abahambela siyabona kunjalo nabo nkosi abathe bema kwisithilelo sesiprofeto selizwi lakho ngokweleta Benga kange bazivumele kuba bakhokelwe ngumoya kaThixo mongamelo othandekayo. Siyaqaphela. Okona kude nokufutshane uba izoba ngumhlambi nje omncinane ozavunyelwa ukuba ungene elizukweni lakho. Masibe phayana uNkosi. Sonke thina bavile izwi lakho abakholwayo abafuna ukukhokelwa ngumoya wakho. Nkosi sithathe ngokutsha usikelele. Nkosi siyacela ba ungaze usivumele kuba sime nje. Kungenjalo siyakuba insika yetyiwa. Kodwa sifuna ukuma phansi kwensika yomlilo, hayi insika yetyuwa, kodwa sifuna insika yomlilo. Insika yomlilo iyaphakama kwakhona khona ihambele phambili. Haleluya. Kwigama lakho elimangalisayo elingcwele. Ngokunjalo uhle kuthi ngozuko lwakho, ngokukhanya kwakho, ngeengcinga zakho, ngelizwi lakho, ngeentsikelelo zakho. Siyakudumisa kwaye siyakuzukisa. Haleluya. Kwigama lakho elizukileyo. Amen.